sumizanga ngenda ndwa yo jembifumbira soboro kujula ebirungi kimuva mulaba mubana mukubira obugalo n'enduulu esima ebintukula yanyoga batukanga ekisolo n'endeeta ebintu ebitayiddemumu abampa mani muli bakama bange ensiima mufolowinga nyo ennyimba zemba wadde muli benkanya musabe nnyo mungumbeo atali giryalulibaolwo mutambulenga mujja mundabe kuba mumpadde amaanyi ensiima ekiseera kyennyimbye munda z'okusiima kyendaga ekkubo nakati ninawo yina ensonga nasomokamu n'entegeera ebyensi enzunza omutwe bwakya baagalana bangi omu bwakyawanajula nga kwira munne waayise ekintabula abwabuuliriza ne bamugamba omukazi gwe wakyawa ayagala jime ate bwatabukadde naddeeri songa yatunyumiza we yamukyawa era tamwagala kuba kwekazanze ngambo kukasuka eggumba kumaze ennyama enkya n'olirondayo kyerondera ekirungi baabyogera ne bwewa abalonze kyewasuula nga tokyagala
kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula tabanansobi munange tabeera mubbikusa buyige omuleko mukoyere kabeerage kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula tabanansobi munange tabeera mubbikusa buyige omuleko mukoyere kabeerage
ekulanga buli lwomuyombi obinyumya lwe mutabuka muno obyasanguza abagaana so bibeeramu ebyo lwabutoogera kale bye lweweera ebyomuseka byogenda oyogera oyonna mukyawa sikyaddira lumoli we mukanga osooba gwe wagamba obutaddira ekisonyiwa olikisaba otya kyova olaba abamu bwakyawa lwe beddira babeera mu kkukuta olw'ebirayiro enkumu bye beeyogezanga eri abantu bimuswaza okumusaga gwe yavumanga amuyita mami olulala olisanga byakyagaana gwe wali oyagala namba yerimu ate omulala omupya otandika enakwekalakasa gwe wayita kasasiro bamuyodde ate oyomba kale
kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula tabanansobi munange tabeera mubbikusa buyige omuleko mukoyere kabeerage kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula tabanansobi munange tabeera mubbikusa buyige omuleko mukoyere kabeerage
kyabula beebeera n'emmizi kibeere kyamaki kuba lwe mwiddira ani alibaanenyanga kyakoma ku mwe ne mutabuuka kisenge besi byapaka mu makomera naye oluvaayo ate yamusibisa ng'amuyita hani ebigambo bikubeera ebitono teweeyesanga ennyo omwana wa ssebo ojja kuswala enduku kyawanga kizibu ddali kisaana mutima nga mugumu nga jjinja kyenva nkugamba kuuma ebyama tiweeweeranga ennyo ekintu mukwano nga kizibu oyiga omulala bwomwagala ennyo afuuka afunamu n'endowooza yabakwagala mbu baamalabula watandikiraawo enno ejjoogalowooza yakuwangula bulugiraawo nga kireera ki naye lwofuna yaate omulala atandika kuyigganyula olwalaba ntonyirira
kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula tabanansobi munange tabeera mubbikusa buyige omuleko mukoyere kabeerage kyembambagamba bweti kyerondera alonda kyewasuula tabanansobi munange tabeera mubbikusa buyige omuleko mukoyere kabeerage
n'okwemajja obulungi ensonga eremeseza ddala ddala ekintu mukwano ngamba bammami buliro oyita naye mu luguudo bwawulira omuwendo gw'abamusiiya kubakulaba kule takulabawo era akugaya abakubibwa olw'obwoolo omuwaabisiza abantu olubeerwa akubirwanga awanu afrika lwe lumufuula afuuka n'emu mbeera omugamba kaawoona abugoka nataloze ky'okuba wano mba nkujuna tunuulira akayumba mu nkagiro bulungi bwe ndiko nsaana maka agategula n'ogumira mu mbeera ey'obugubi atuuka n'okusalira ennaku mu mwezi z'onoolabwa era twajjirwa n'enviiri nsonga lwe zaaba zaakoleddwa ebyobufumbo wiiki ebanfu takwatwa mu mutwe mba oluzijjayo kiyontayonta n'osula mbuulu tugira mbasuula era akantu abajooga bannammwe mukomye empisa ez'enkundu si buli lukya nti ebeera gimu siba obulikya lumwakukubikaawo omulala yenze kazi bwatagwa bigamba bweze erya kapo ndifunye mu mmwe bawagizi kanfuna ezigenda enganda amayisa g'ekibuga si kulwanga nange eganzingako
kyembamba Kimbamba gamba weti cherondera aluna chewasula.